Weka simu chini tumwabudu Bwana. Yajua mikono yako sio simu, weka mikono juu. Hallelujah.
mwamini Yesu.
Make it personal.
Yesu ni Mungu.
He is a loving God.